asawere chapantati lewru mars hitano 2024 chuka chuka la kala to modon tawede linde mangal mudum fumi chalmini am sanne bismillah modam herad actuation am nyaloma hande o mi woni do usmanial boli usman hon nyallirla
aljise mediata alla anna da selli
dottojo alla mi selli
on gorda korka kala
alhamdulillah min gondi sel
sel
amin rabbi gal bolu joganda sakana hamle sembe kabaruji
mali yambini talatar jabbinende yitumuri chapande tati e tato bo murtere jamanga ne hitane 1991 ko lati sababu waddugul demokrasi dubbi chapande tati tati cagal mudo heewni hakkile sukabe do majjun en kalandu hala rafile diyan ka ku dorbe be moto ngaji le circulation bamako golleji ko metata himbe yogabe le region joy o war horeji wattu fu ana gada wattu cakitidi di sukabe jokolbe o nugo wullitango mubben en kedo le kabaruji di en jigitata do halde kabaruji haro caldi kalen hala championnat national la ligue 1 rewbe e worbe
26 mars yambinama le leedi amendi yontere de nyaali buule hono hitani fu
djubbe chapande tati e tati ciagal mudon sukabe jokolbe mali hakilaaji mubben ana ceedi dow o laamu ka non kambe andimbe kabaru politique be cultivide leedi meden di ana hasindini sukabe jokolbe yalla ana darano e kabaru demokrasi fa bidure en fam kedene Mamadou Samassiko
o do demokrasi o woytama wononde hayabe yogabe sabe hakilu mabbe dum sambini tade fi yirwera leedi ndi e milo wobbe kay do fufu tawede no latike sababu yopitere yogaje
du permettre à tout un chacun de s'exprimer
librement do fufu du litata mi jomu le yopitere committee o do kabar o yoku demokrasie latike sababu yirwera yugo yugo yimbe jogori dun hono gorfo wadan ko muyi ko hanti fufu yeltay hen demokrasie o haday feeli di marindi wasa yirude tawene min goyti ko dun gila boyi ka do fufu tawede min ngatana hakilu koy kala latibe sababu dun lata gamenga
se son batti pour ça
donc politique ko Jean-François Marie Camara hultibide jokkobe ngoy nuygal yottagul kabaru demokrasi denno mo darrabe hinari kabaru ngudun yakawer anhani jokkobe be kino kara imadraji ngariti so bangal halwan en so bangal pultinkobe jenes mali ana fi jodaji tan yewa on be ngadi dun dubi chapantati demokrasi di ko hay jo suba latare president Senegal tu nahani be dande yakawer jenes mali dun ko beedi wide kanko dunke politico
sekrab hidibe ando on bawi hebudo dido kabaruji fudo beme ande to do hello amen Facebook na do konto Twitter Kretien en leede amendi kany en do ana landini wadde julde mu en pakka alam chapantati go lewru marsu nyalbuli
e non jati landindaaji ana jukkini wadde don ko be koltiwide fay etawede tidallaaji ana godile wakati fayo tade tajugol kuran ka don fu etawede be gondi e fiide dabareji goddi no be ngadata de yambere le jam e deejere
sukab jokolbe kretien en kany en do ana wondi wadde imadaraji fa wada ne do julde pakka
e non jati be sukab jokolbe kuran be do be koltiwide fay etawede tidallaaji ana godi be fayo tade rafinde nagu be lanindi kay yambininde fabidur eden famu kedena Mamadou Samassiko
la fête de Pâques
yambere Pâques no gondi landinde dun no haniri sabi yo wurtugol annabi Isa yo honi mistade do kabaru gayru su gabne gondi landinde Pâques o ele kuyam ele bawde amen sabi ne kuli ala hali ndena go bangi go do dun teggu kulentreji lumoji di notidi do drande amen jokolbe chrétien madraja amen yo buru fu fakunde salongaji coiffure e atelengaji ni hugul kande ni doona goro fofu yo wado yambina pako no haniri ni dar bandirabe am rewbe yambini re dun e do bawde mabbe e do bawde lebe jogi
avec les moyens qu'on a
lingalure moptifaye to sevare warongoji kam kana wondi mate to sanne le wakati bitti ko sakiti wadde to mko jamma noga jeegom yaade noga jiddi lewru mars ndu wadan
e non jati kananke protection civile moti warama himbe jomben kabodo be anda ngoni ngadi o golle e fa les soudu makoto sevartundu woni ko taymo police en didon mursinama yonkeji mu benna altinere noga joy lewru marsundu
dido warangoji ka ana wembi sanne sukab jukolbe gombe le region o be nada kana ko be lidi amendi fi dabere ko waifu yella yimbe kay kulle ko jogi ana heba renen tum fa bedro den famu anni ko kejaado amen gondo le nokku o do woni Mamadou ko mina heba nam do hen fest town Mamadou Samassiko
aujourd'hui a mopti même dans ta propre maison
lokar junoga mutiga fa sara le gallema ada hundi sey mbaw natude masimbe ndi yokima e dugude sungoga hale min tampi sanne ndarra lam ko be dranere kabar mudo tatugul kurangul nawawi satinde rafndenago imba yadi masimbini na dofali galle mudo haybe bengala golle sere ko be kabata ko rafndenago na wondi wadde hello kabar mudo dum bitti sonne min dalla lam o bittide kado tida na so dum jene motibe na turri sonne so wadon kulol mangul wondo haybe muti min dalto ka bin tanta ko so ni 20 tayma sella yu furati modo wonande ngurdam min jogi fuf sona ndenago fayli nyaloma min masimbini wona hala jam
ima halik ligan fo bu mo gofa kuma ta shufa lama
dum nabta ayoter amme minimag le yoter amme minimag nyaloma hande o min kalam hala rafinedi jom muto ngay dile circulation ba makodo
non jati rafinedi on atagite yede sanne fubule do pongaji de suka be jokolbe woltam wiyede hewbe teddinta sariyaji laawi yogam no kibir fu non doginirta moto ngaji mu ben haddo laawi di ko latto sababu kasaraaji fewde e majjun yobbe do laawi di anandarte police ndaro e dadde mu ben yalla di tidalaaji ana kebene jogal faabi dure den faamu anni ko Aissatou Kanté hebini en menen tawa wattu joon do pon tata o bamako gon mi sabugo do o pon won laawol kertanangol jom en moto ngaji ka yogabe nangataangol kambe ko be jidi yo nangude laawol kertanangol jom en mobilaaji dun ana wada tidalla yogaji fa ko latto kasaraaji
c'est tellement
dun metti famere sanne menen dogu mobilaaji mere tampi sanne sabe dun sa watti atan jamana boti dun atituma han dogu ndedo moto watti fu ana wa bondedo di datti so me dogu ner sedan du ana wa nata sabe wada accident
sécurité fuita la
jom en moto ngaji be kulti wiide ko be njoppirta ngol lawol sabe engol famdi jogabe dun dulla wiide edun wawi wadde kutteji
min hordan jati min jabtat dogu ndedo datti mawdi di to mobilaaji han dogu de first datti di ana udda to jamare mede bata yaaji ko naari bangal dogonde do tatti di sanne joga ana hala wisab ammi viet ko yata ujnya dide temed nay ana wad dogonde do di tatti mawdi
le moto ya otobe do magol ana ndarta himbe futte dina sariyaaji laawi e be ndarta du e kanan kobe pie dabereji yalla e dun sella
le yawtir amem hodun sabi doni pourquoi nyalama hande o min kalam hodun sabi ana hada tapude buurdi le juude mudum
non jati ko sabi ne dahana tapude buurdi e juude mudon kanko andin do finata wa gondo to segudo noddite do Moussa Bala Balo holti wi en wawi talkindinde neddo ke den ko wi kadjara meden gondo Mohamed Cissé do faccitan Mamadou Samassiou
il arrive que des femmes en train de
sa to robe salam buwa ta kam buurdi na chafiti sabi yogaji ndar san sortade buuride nena yalla dartinde yogabe tappan dun ele juude mabbe yalla kulle buuride na pota dum wona fi hunde mo yunde dum waw sambinde talkaku hadde hebude sabu mudu ko buri hewde sul tawi robe jagotobe dum mabbe metan yame umur sajati jago sato jati kalis dum timman anda fufno lati denno dum nodda sadda dum uddadu arsugo
sa pe fermer la chance
dum nawata em en bilki sembe chaldi nyaloma jeyobo championnat national ligue 1 rewbe wadi noga e jiddi lewru mars hitan 2024 AS Mandé kany woni ardo classement o le gubal a tobe sappo e joyo jogi
eno jati equipe Mandé o tapi Santoro IFC binga ci jegon e kol AS Momo Kaindu e fi AS Police binga didi e goto AS Real kaindu tapi AS Saramaya bi goto e kowal
Super Lion kany endu woni ardo ni gubal B tobe sappo e tati be jogi
non jati kambe du be pijiri na be pi AS Etoile de Bougouni faadati bingaji jedde e kowal isfasa e Amazon commune 5 donc kondiri mon fu bi goto hebi dun woni ko waddu hakunde AS Entente kany e Soudou Baba Sévare
nyaloma nogo bo championnat national league M kany ndu wadi yontere bettiinde hodo wonto jababuji
Bakary Jamfi Black Star bingaji didi e kowal IS Bougouni Stade Malien donc ndiri bifu natay hakone mabbe Joliba AC kanyun fi isfasa bingaji didi e kowal tiagal de kawrte Joliba AC woni e hore ana jogi tobbe debbe e didi
nyali wuli do mi kadite kabaruji amen di kikide hanti
non jati Ali Sissa jaram do kadde kabaruji kikida ko sekirabe gondo limal fu e mangal mi don jowti e hedade